Hope I like you, baby. You know, you don't love you, baby. Over Sidanganye na kupenda sidanira Narikonda muhenda ovanira Wendo wa kwanza in my heart ovanira Nagufiti yungukam
Oh pa Niritanganya wengi pa Ira kwako nimetama pa Niritembea sana Kwako nimetulia Na wewe Sijiwezi Bila wewe Sijiwezi
Ikiwa na wewe
Sina tamaa Sina tatizo Sina tamaa Sina tatizo Sina tamaa
Wanafiki hao
Wenye chuki zao
Bareke wabuge
Oda
Ima vitamine ngume nguiza maite Kwa yare mambo minifundi namba moja
Namba moja
Oh pa Niritanganya wengi pa Ila kwako nimetama
Papa
Niritembea sana pa Ila kwako nimetulia
Ila wewe
Come mix live now.